emsebenzini selisini la itivuka emsebenzini selisini la
welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi.
It's late nights and dirty mornings that'll pay off. My mama couch, I had to get off. Ironic how you gotta work hard to live soft. Baby teen, lam shabi nix and beanie and I'm ready for war, let's go. When dalu teen game, ungazo tata my chance. So bang bang on my left and right, sunny. Pavida moving, there's no stop for me. Yo, I'm the boss, homie. EGPS, it is your top buddy. Sansa nos na na loot, sikala panse akona pezul. Sipuma glemi kuku gotwa nunzo sfika pezul. Singa na loot, sikala panse akona pezul. Sipuma glemi kuku gotwa nunzo
sfika pezul. Well, over vuga sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
sukuma gas nam angeke uyithole uhlele khoneni umthandazo yogogo esigcinile noma singazo shonipe futhi sibuye noplastic ejardin twice in akukholula but siyakhona phambili thina sizilwela nempumelelo nqintshele ngabantu bavalile siyagogoda if abavulile irif angifuna ukuninga mina nedile sinkwa ishimane sinkwa noma nayimina amamitha
sasalo singanalula siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu singanalula siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
izivuka.